mea para, e whiwa mai roto i te whanga, kaore he kai moana i reira. Ko te mahi o te runanga, ki te haumanua no i te whanga. Engari, e hari i te mea he mahi mamanui ho. He mahi uaua, he mahi roa, he mahi tahi me te hapuri. Tērā pia, i tētehi rā, ka ki te mātau i tehi kai moana i te whanga anō. Engari, i enei rangi, e kau. Ka ki te koe i te pliers, shopping trolleys, i te hei atu mea. Kei te pauri te ngā koe te iwi, ki te kite i te ahotango tō mātau whanga.